Homebiz Record. Yo, yo, yo. Peruzzi rapper, yeah. Yo, Peruzzi ndo rapper. Mafia Mr. Guide, kimbao mbao watari, sina nyama zere zaidi. Who that, what, Mr. Barry D. Ringa ndo maskani, stone city, soko Barry D. Rapper so mionge, rapper mtakatifu, so mnyopombe. Rapper ni mpore, Mr. Nadhifu, sijisifu. Mindo fundo kusema, wachafu, staki fame. Why ni kuseme, nipate umarufu na squeeze in town the beef na mimi. Wengine hawaniweza, wana beef makini. Lakini, wengine on the beef kwanini. Mnawezo mdogo na wakabidhi kwa rapper jine. Wanawezo, najua, wamejawa na ujasiri. So siri ni kikaza, dawa feature sense siri. Kwenye mwili, siko peke yangu, tupo wawiri. Nipo rapper, deni anafuata rapper makini. Wali tufunza kwa peni, squeeze wanatumia magi. Kuni compare, compare na msizi waki, staki.
Usidanga nyike kama mtoto. Tema mate tuwa chape. Naipenda tena sana. Inanifanya nyunge ukweli. Nakupenda hip hop. Hip hop. Nakupenda hip hop. Hip hop. Nakupenda hip hop.
Juu nilikotoka sazi jita MC. Domana nafanya lab kwa biti za aina hii. Wanawake wa bongo wengi squeeze fake sula zina walema. Kwa kupige pige selfie. Kimia kingi kina mshindo hii ni hali ya kushangaza. Weso demu wangu ila ukikau na niwaza. Usi jite MC, nono na poor thinking. Kwangu wewe ni mwepesi bolo jite pure drinking. Kumbuka short story ya live nilotokea. Ila swezi njenyekea kama mbwa aliyepotea. Napozidi kukua, donazidi kuwa famous. Wana force battle, hawajui mini genius. Nipo kama nilivyo kuwa usifosi niwe tofauti. Sikujua kubishana ndomana sinaga sauti. Hata discussion natumia kipaza sauti na vigezo. Niko lili that's why nipo sauti.
Wali tufunza kwa peni squeeze wanatumia magi. Kuni compare compare na msizi waki staki.
Usidanga nyike kama mtoto. Sema mate tuwa chape. Naipenda tena sana. Inanifanya nyunge ukweli. Nakupenda hip hop. Hip-hop, nakupenda hip-hop. Hip-hop, nakupenda hip-hop.
Peruzzi squeeze unaringa, unavimba tu kwa mabini. Chacha ukumbavu na ujinga nkiringa, ntotoka vipi. Eti mwanangu handsome, ila tatizo ni mfupi omboy. Kabla ujadisi, njulizo menzidi kipi. Ila nao, najona mimi sijui kwa nini najidai. Ila nkiringa kwa ma ex, najikuta na fly.
Usidanganyike kama mtoto. Naipenda tena sana. Nakupenda hip hop. Hip hop. Nakupenda hip hop. Hip hop. Nakupenda hip hop.